girl for the life that I own. I just want to and have to wanna stay forever young.
Niko vitani adui ni muda, tegemeo ni muumba, slani saa staki kuchuja, yeah. Siwezi kucheza na muda, nsije jipuna, nkisha poteza. Siwezi jichanga kama mavumba, spati upepo, najipa muda, nije kuvuma, yeah. Yana ni waza vya leo, naipu kama wenge ni kuze upeo. Makovi ya menipaga vyeo, nazio na medali, wokizio na ngeo. Mana malengo ni note, ndoto gizani naifato kupof. Pesa alimu naisaka kwa torch, maji ya moto ni kama ujana, minafuga mosh na muda utosh.
We only live once, I pray for one more time. Siku pata na fast, been playing with my own mind. I know that God gon' let me shine. I tell my G's we gon' be fine.
Forever young, yeah. I swear I love my life. God keep my love for you. Forever young, yeah. I swear I love my life. Please God keep me alive.
Maisha yangu ni kama move a Cinderella, mateso shida nyingi, maskini na ukabwela. Sikuwa na bright future pindi mzee alipondoka. Oh my God, maisha kuwa magumu. I almost gave up, but I stayed on my lane. I was about to drop out, but I had to be a man. Kakaza nyuza vyatu wanajeshi ndana vita. Nikajipa moyo, haya ni mapito na atapita. Wahenga walisha sema lenye mwanzo na mwisho. Nje kaonekana kafuta chozi kwenye jicho. Na haso tangu mwanzo mpaka da na komatu. Kesho itapendeza zaidi ya leo na imani tu. Yes, nataka nibaki young forever. Mungu nipe afya, stay strong forever. Na napokuwa mzee, basi niite mzee kijana. The young Skywalker na back fit kama jana.
Forever young. Chasing the pepper, chasing the money. Sometimes I forget I got to pray. I got single blessings anyway. I'm talking about their blessings, oh blessings, oh blessings and more. I fought too many things, it's like I'm raised by the world. Call me Sisu, Saukusu, Nyembe, Tusha, Pidwa, Mpaka, Visu, Elinkona, Genyona, Eza, Sema, Mbwa, Mwitu, Pack them, ready for the war. Fighting demons trying to stop us from reaching to the sky. But God gave me wings, love, mama, I can fly. Reason I don't do no drugs and still get high.
Hustle ni mselea, nachofanya uwezi fanya ntakukera. Sweke shima bao, mine tafta hela. I remember mama aliniambia sasa ndio nashuhudia huku mtani kama jela. Meshika na B, tali CV, I hope you see. Ukiwa nacho kokote za jealousy. Hata wazime bufa utanyona tu kwa TV.
Forever young.